combination sound.
Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimemhakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Baba yangu ni jemedari, yeye nitashinda vita.
Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita.
La 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 la. Ninaye Yesu nimemhakikisha, jemedari wa mimi nitashinda vita. Ninaye aliyenyamazisha wa Misri wote, ninaye aliyetengeneza njia mahali pasipo njia. Ninaye Yesu nimemhakikisha, alishuka kwa Danieli hakuliwa na simba. Ninaye nimemhakikisha, aligeuka fimbo ya Musa maji yakagawanyika. Ninaye aliyetikisa dunia ni peke yake tu. Ninaye nimemhakikisha, amepigana vita ya kwangu na mimi nimepona. Ninaye nimemhakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye ninamkubali, katika yeye nitashinda vita. Ninaye nimemwelewa, katika yeye siwezi potea.
Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimehakikisha,
mwenye ushindi
jemedari wangu,
haleluya,
nitashinda vita.
Dunia
ninaye Yesu nimehakikisha,
ni vyote
jemedari wangu,
haleluya,
nitashinda vita.
Ni Baba,
ninaye Yesu nimehakikisha,
ameniona
jemedari wangu,
ameniona
nitashinda vita.
Ninaye nimemhakikisha, jemedari wa mimi nitashinda vita.
Ninaye Yesu nimehakikisha,
nimehakikisha
jemedari wangu
ni yeye
nitashinda vita.
Sitapotea,
ninaye Yesu
milele
nimehakikisha,
hajawahi kushinda
jemedari wangu,
hajawahi
nitashinda vita.
Ni Baba,
ninaye Yesu
ni Baba,
nimehakikisha
anatuchunga sana,
jemedari wangu
nimehakikisha. Mimi nitafika,
ninaye Yesu
mimi nitafika,
nimehakikisha jemedari wangu,
jemedari
nitashinda,
jemedari, jemedari, jemedari wa dunia. Anatuchunga sana.